Ngoma ya watoto ikeshi ya wakubwa inakesha. Muda umefika wamelala. Cheza kile kendali, leo tulali. Mwili ukimulike, nafsi ilisike. Cheza kama hivi.
Kaka combination sound.
Kama hivi.
Show.
Wake up. Wake up to work.
Legendary Christian Bella Obama.
CBO.
Dansa maboss. Mabina maboss. Mabina ma legendi. Mambongo ma complique. Toso bina.
Dansa maboss. Mabina maboss.
Hey.
Mabina ma legendi. Mambongo ma complique.
Toso bina. Doze. Legendary King Kiba.
Yeah, baba.
Dansa maboss. Mabina maboss, mabina ma legendi, mambongo ma complique, tozo bina.
Dansa maboss, mabina maboss, mabina ma legendi, mambongo ma complique, tozo bina. Kama hivi.
Au bado wamelala.
Wamelala, sio mida yao. Ni ma legendary tu.